Sanibonani malangeni lamahle. Kulolusuku lwanamuhla bengithandza kwekuthi sicocisane kabandi mayelana ngebumcoka bekugcina emasiko nemihambo yesive semaSwati. Ngigcile kakhulu tukwe malobolo. Kulobola kusho ukukhipha tinkhomo tiyiswe ekhabon fombi leseyigane lijahathide. Loko kwentelwa kuhlanganisa ubuhlobo emkhathini kwemindeni lemibili. Nangabe lemindeni lemibili seyivumelene, makoti uyachutshwa amikiswe ekhakhakhe. Emalobolo alisiko lelimcoka kakhulu esiveni semaSwati ngoba makoti uyabikwa nakulaba phasi njengoba kuyinkholelo yemaSwati kubika kulaba phasi uma kunemsebenzi ekhaya. Lowo mendvo uba sibusiso. MaSwati lamahle, asiwagcineni siwalondvolode emasiko ethu kude singalahlekelwa similo, bumfu kanye nenhlonipho.